kwa Muzimuli munga kwa no Muzimuli mwenzi kiza Na enzi mdi mokomo Afunitala Mujitanya nukula Masobeza nungamia Yemukwana sira Tata, never move up much and mukera. Newanya, single power, and don't gamuluji. Oh, yeah, collect baby. Such a chingi. Chingi, a mania game aluji. Bwagaba kusitula banyomebwa Oyatasanira mukama ya mukozesa Olabikanga tasana olinga tamanyi kyogenda Sabate wenyoma maso ga mukama oli mwana Ebisibi byalina biyanjule maso ga mukama kutase Tufu nali bubinze naye mukama yange kisitule mikugu chojire teri mukama kutase Katonda nga mulungi oyakolete binji kisache nga chinji amanya ke malungi